More music on trendybeats.com.
Izandla zihluli khanda ngibonga abadala ngokungibonisa into mbenhle kangaka. Ithe mayifike ekhaya kwajabula umama wathi mntanami ukhethe kahle. Awubheke ubuhle bayo ngathi unodoli, namehla yamancane ngathi ayiboni. Noma ikhuluma nami yona izothi ayi lo mntwana usiphethe kahle.
More music on trendybeats.com.